me Trinity style.
Baby tonta wama omukwano gokuoma byakugamba sikutawanya kansembera otewetawanya omanyi engeri gyenkwagala yenakukwata koze nkyusa kala kyemanyi ti mami womukambwe njakukitereza kankutumireko sembera nkukwateko abalungi bono bakireera wekaba kalulu basibye kira lemibiya sikali kusuubiza okwagala akawalai beibe kambeyo asikali kusuubiza okwagala akawalai sheyo tandete ya wivu onawenekana ometupe yazimu ya pole pole osipige nduru olinengeri jozi na munange tompakanya ninamu hey DJ tutera kesho nguru laba wetu anyumide byambalo kankutumireko sembera kukwateko abalungi bono bakireera wekaba kalulu basibye kira lemibiya sikali kusuubiza okwagala akawalai beibe kambeyo asikali kusuubiza okwagala akawalai beibe tonta wama omukwano gokuoma byenkugamba sikutawanya kansembera otewetawanya omanyi engeri gyenkwagala yenakukwata koze nkyusa kala kyemanyi ti mami womukambwe njakukitereza lemibiya sikali kusuubiza okwagala akawalai beibe kambeyo asikali kusuubiza okwagala akawalai